acha turi gutinya
ingati zacu ni ziza cyane
iwacu ni muri paka
ingati zacu ni ziza cyane
twibone abazungu
ingati zacu ni ziza cyane
iwabo ni kure cyane
ingati zacu ni ziza cyane
imani yorere none
ingati zacu ni ziza cyane
iwabo ni mubarebe
ingati zacu ni ziza cyane Ijayi virunga, aiwe haringa jiziza Zibere wini, zikachungwa na manga Zikatuza niradu igwe Ingati zachu niziza chane
Imani yorele none
Ingati zachu niziza chane
Iwati nikure chane
Ingati zachu niziza chane
Barebe
ingati zacu ni ziza cyane
iparaki
iparaki yacu ya muri bindi yarari nuna bacha nana batwa bacu barabazanye we nawe rero barabazanye
ay mama ni nyirabe gwawe
nawe rero barabazanye
ndatagira gutinyawe
nawe rero barabazanye
toga nande mama ndare aiwe
aiwe mama la
murakaza mwicare mugwe neza murakaza noi mama ni nyiraberwa murakaza mwicare mugwe neza murakaza we bashitsi bayire murakaza mwicare mugwe neza ayi mama ni kure cyane murakaza mwicare mugwe neza murakaza we bashitsi bayire murakaza mwicare mugwe neza murakaza dai niboneye Sylvia ngo rakaza yicare mugwe neza murakaza we.